perişan yine. Hey le 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 nar yine. Hey le 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 esmer işer yine.
Heaven.